Hola niggas, Nilly the Blacks, alongside Hard Leslie.
Ole rapu mwenye chombo, hizo silizo choka managere kwa madrapu ni kasi kilo tokota, febo erere afina faida. Kwa kwa wena yefoka, wenza kwa wena pambana, kasi kuchongwa na kwa choka. Jaile, unakabana tuku swasi, ukifeli nona bora, eti kwazisha kitanzi. Na baki bora, hata mgini tami mkwazi, sinchukie, hatari kunipa mimi matuzi. Lirikali kwazo nukichaka na kumention, na kwenye hitra, sina bad intention. Na kwenye seja bidi, na paso na tatota do madrama, hauni ni permission. Nina nespa kape kwa mindo kiranja, kwenye geto la masela mchua atakoza na granja. Mindo kiboka mara pambize karanja, the blacks na mimi hapa ni apani na soldier. Kuna gonja misani kwanza hapa nilipo, ukufanya any job na unadai na malipo. Nonyeche tofauti kati ya kubana na kuchana halesli.
Nafanya hii, zaira hii, nataka ni hiti. Na watuliza kwanza kwenye biti. Mura huu, hey, nonyeja niko hichi. The blacks tuna run the street. Nafanya hii, zaira hii, nataka ni hiti. Na watuliza kwanza kwenye biti. Mura huu, hey, nonyeja niko hichi. The blacks tuna run the street. Jomo jomo, ah, jomo jomo, tachaki komo, jomo jomo, ah. Jomo jomo tachaki komo, jomo jomo, ah. Jomo jomo tachaki komo, jomo jomo, ah. Nitaku fanya fanya mdomo.
We RMC, wanasema uko tricky.
I don't mind.
Unafanya zako daily?
Yes, I do mind.
What?
Nilipata kwa bab. That's why I sound bigger kama bab. Who is that gonna sound kama grandpa? Check it, vile wana bonga bonga.
RMC bonga.
Wameshindwa kukomo. Aha, wamekuwa ndugu doni.
Tuwatoneshe vidonda.
Yeah, na lazima watakoma. Fani, cheza cheza ngoma yangu. Waone bado mie niko bet. Fani, supporti ngoma yangu. Washangae kwenye chat mindo no. Yeah, na lazima watakoma. Cheki, nachopanya watadani. Yeah, na represent madani. Domo domo, mtafiacha.
Nafanya hii, zaira hii, nataka ni hichi. Na watuliza kwanza kwenye bichi. Mura huu, hey, nonyeja niko hichi. The blacks tuna run the street. Nafanya hii, zaira hii, nataka ni hichi. Na watuliza kwanza kwenye bichi. Mura huu, hey, nonyeja niko hichi. The blacks tuna run the street. Jomo jomo, ah. Jomo jomo tachaki komo, jomo jomo, ah. Jomo jomo tachaki komo, jomo jomo, ah. Jomo jomo tachaki komo, jomo jomo, ah.
Mziki kama ta, vichwa kuruka, mikono chini ya ta, mafans kurusha, marapa competition, na wapa tu matention, wakiniona ni attention, vani black na wa mention, mtakubali kuwa cautious, hip hop niko focus, na wapa flow dopest, kwa chat niko topest, my length ziko longest, flow yangu ndiyo hottest. Bado narusha, Kenya Arusha, rap kanisa, uwezi nitisha. Acha domo domo, zidi saka domo, natamba juu ya rap, shika kisomo. Tembeza easy vesi, kika kisumu, utoto ndo staki na kuchapa ustaki. Mistari over bati, naleta mikakati, nikimbiza unipati, ukilia niko party. Tembeza party party, ndana game, siku taki no, lido bila unit. Bring it on, niko sete. Mr. DJ pull it on, na kwa ruza ile niche. Na wachoma kama meat, funga puwe mindo shit figure.
Nafanya hii, zaira hii, nataka ni hichi. Na watuliza kwanza kwenye bichi. Mura huu, hey, nonyeja niko hichi. The blacks tuna run the street. Nafanya hii, zaira hii, nataka ni hichi. Na watuliza kwanza kwenye bichi. Mura huu, hey, nonyeja niko hichi. The blacks tuna run the street. Jomo jomo, ah. Jomo jomo tachaki komo, jomo jomo, ah. Jomo jomo tachaki komo, jomo jomo, ah. Jomo jomo tachaki komo, jomo jomo, ah. Nitaku fanya fanya mdomo.
Bila misuli, napiga ndulu. Na wede kuwa mistari ziko ngulu. Piga panganga kama ngilu. Mwisho wa siku minta wapaka mbilu. Nipeni kiti kama Evani. Opposite niko mingi kama Elani. Mnadai beef, karibu ni party. Sijui number one, mistari hamu nyeti. Kongo tizi, Afrika mpaka kati. Navuka boda, mafasi ni umati chefua. Zenye udaku na chafua. Wale zumbu kuku, nina rush, nina saka kiki. Misari yenyu downtown, hazishiki. Janja ruka, mina saka mula. Mafasa mekubali karibu ni wapendula. Lita unit, kaka pela ndo queen na run town. Ni wasela, na piga lobo, piga domo, mina rasha. Ka HPD, misari na waosha. Kwa DVD, ingome tashikisha. Nandani ya CBD, tutawashusha.
Hey bro, sijui kama unajua sisi tunafanya. Afu unajuanga hii ni mkunga ngumu kutabiri, si unajua? Ah. Yeah, KRMC, Mav Denzel, Ebony Black Boy, alongside Halesley, aka Ice One, baby. Baby, baby, kuja niku, baby. Zakata domu.